Congo Uganda connection.
Rafa baby, Shady Maestro, Red Wise, Blue Sky JT production.
Usiweke sukali makali, siku itakosa mini sita weza taugopa kushinda shetani. Usiweke sukali makali, siku itakosa mini sita weza taugopa kushinda shetani.
Unomutima guruma gwenda gala Tonda visa mkwano tofi maka sukali keko toyo miramu Lafwe ya katiji mebya firimu Alo Silipdo ndada Mchidongo buwala mpita Gafle so tuzania Bile bile buseta gachivaya Bachirimu mkwano toba nafia Bachirimu abalala basibakira Bachirimu mkwano toba nafia Bachirimu abalala basibakira
Weke sukali makali Kosa mini sita weza taugopa kushinda shetani. Usiweke sukali makali. Siku itakosa mini sita weza taugopa kushinda shetani.
Nanona bolingo na zoko kate Esko juro kobo yanga na koko kande Suye bibala bakar nanga izaya yo Ata joko kufanga na yo na lola toujours assemble
Bine langa, kate langa Oyo ya sima bebe buke langa Bine langa, kate langa Oyo ya sima bebe buke langa
Usiweke sukali makali Siku itakosa mini zita weza Takopa kushinda shetani Usiweke sukali makali Siku itakosa mini sida weza Taugopa kushinda shetani
Sijawahi kuona nanifa We girl, kiona nida Usiku utanichoka Hai mama, shuka kidogo You know, ni we unanidanda Baby, baby Unaniuwa kidanda Baby denda kwa denda Baby you my number one gara lela Nime dada na wewe Nime chapa na wewe
Usiweke sukali makali Siku itakosa mini zita weza Taugopa kushinda shetani Usiweke sukali makali Siku itakosa mini zita weza Taugopa kushinda shetani
Kenji
Music
Oyo ya sima bebe bukelanga
New Day Entertainment
Kenji
Patrick
Oyo ya sima bebe bukelanga